I feel your love. Pulira mukwano, pulira bibyo. Nina la bueno, sirina mukwano la la. Sirina, njagala kuwe byange, vienina ange. Njagala nkuwe, buliche wetaga. I'll never ever ever let you go. Wankubisamu yegwe kwempita munange. Ulichibunomu kulinomu. Wankubisamu yegwe kwempita munange. Ulichibunomu kulinomu. You never be alone. Just like Adam, we don't wanna ever. Like empty, I'll be with you ever, yeah. We never ever let you go. Oh, wakubisamu yegwe kwempita munange. Ulichibunomu kulinomu. Wakubisamu yegwe kwempita munange. Baby, give me some love, topoa. Nibi kabaka motoka baby nkakuwa. Kanaka vina nyawa kenda bobikula. Omutima kwange nekunafua. Kulinomu, chibunomu, tomvamu. Wamvamu, nyekule chichamu. Wankubisamu, yegwe kwempita munange. Chibunomu.